Itangiriro igice cya 28. Isaka yohereza Yakobo i Padanaramu gusaba y'umugeni. Isaka hamagara Yakobo amuhesha umugisha aramwihanangiriza ati: "Ntuzarongora umunyakanani kazi. Haguruka ujye i Padanaramu kwa Betuweli sogokuru usabe y'umugeni mu bakobwa ba Labani nyokorume. Kandi Imana ishobora byose guha umugisha ikororotse ikugwize ubiteraniro ry'amahanga, kandi wowe n'urubyaro rwawe narwo ibaho umugisha yahaye Aburahamu kugira ngo uragwe igihugu cy'ubusuhuke bwawe icy'Imana yahaye Aburahamu." Isaka yohereza Yakobo aragenda ajya i Padanaramu kwa Labani mwene Betuweli umwaramu, musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Kandi Esawu abonye yuko Isaka yahesheje Yakobo umugisha akamwohereza i Padanaramu gusaba y'umugeni, kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati "Ntuzarongora umunyakanani kazi," kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akajya i Padanaramu, Esawu abona yuko abanyakanani kazi batanezeza se Isaka, ajya kwa Ishimayeli asabayo Mahalati umukobwa wa Ishimayeli ya Aburahamu mushiki wa Nebayoti, amuharika ba bagore afite. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati: "Ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu ryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungu go hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nakubwiye." Yakobo arakanguka aravuga ati: "Nukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi." Aratinya aravuga ati: "Erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi, ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru." Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya Elayo. Aho hantu hita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwa Garuzi. Yakobo ahiga umuhigo ati: "Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi."